kati tafadhali napungua mawazo yanikonesha napokwenda sifiki kali jua lanichoma lanipausha kujishusha mpaka serefuki kutia huruma bado naonekana sonyeshi kuwezi bado ninachosema chochote siruki niko nyuma nyuma bado naonekana ganya picha ushezi hey, nobody knows.